SHI RKO Circo Media.
Sajay Rice.
Somo epika chai tunywe minawe wambea washindwe pata nafasi ya kunongona. Tena uzibe masikio usiwasikize, unipende mimi wengine uwapoteze. Na dunda dunda mzigo mempata punda, mechoka kuguza ndonda. Na dunda dunda mzigo mempata punda, choka kuguza ndonda. Usije niona fala siku kikosa kula, my baby, usidhani kama mekukosea.
Baby tuendele na mapenzi yetu, makosa nisame, nisame, nisame. Wachawi wasoge moye mbali yetu. Baby wakeme, wakeme, wakeme. Oma, wanapata oma, tunavyopendana. Oma, venye tunafatana, wanaumia sana. Oma,
sura tebio na maringo mwendo, mtoto kifua mikuku mdondo. Natetemeka, natetema. Barapo yoto unipepe, baridi kali unikumbati. Nishike usiniachi, manawe wakwangu. Na dunda, dunda mzigo mempata punda, mechoka kukusa donda. Na dunda, dunda mzigo mempata punda, mechoka kukuza donda.
Baby tuendele na mapenzi yetu, makosa nisame, nisame, nisame. Wachawi wasoge moye mbali yetu. Baby wakeme, wakeme, wakeme. Oma, wanafata oma, tunavyopendana. Oma, venye tunafatana, wanaumia sana. Oma, nijali nikujali, unipende daima. Oma, endelea kunimeza, usije nitema. Oma, oh, oma, baby, baby, oma. Oh, oma, inawapana. Oma, baby, oma.